ODM was not born in a boardroom. It was not made in a bedroom. So its future will not be discussed as pillow talk. It has been the heartbeat of the Kenyan people for 20 years. ODM was born from protest. It was raised in resistance. And the people of ODM have time and time again bled, sweat, and shed tears for this country called Kenya.
Mheshimiwa Asungi Jaber, Mheshimiwa Abdali Jaber, Nyako Mosomo,
Wini Choko Nyara Gwambo Nyako Mare Kainya, Nyagi Rosemary Nyako Machunye Ler Kapamba, Oni Sore Nyajenuo Nyako Maratego, Wini Choko Nyara Gwambo Nyako Mare Kainya, Rosemary, nyako machunye ler kapamba. Oni sore nyajenuo nyako maratego.
They like to call us a party of goons. What we're doing is nation building. Nation building is untidy. Nation building is inconvenient. Nation building is uncomfortable. Nation building has left us in tears as ODM, as the People's Party, time and time again.
Somo America, Winnie Jaber, Kosomo Philadelphia, Winnie Jaber, Kosomo Somo Maber Mama Oromo Telo, Oromo Telo Nyar Dr. Betty Junior, Nyar Dr. Betty Junior, Nyar Engineer Junyeler, nyari injinia, Junyeler, mtetezi wa watu o, mtetezi wa wanyonge, Junyeler pisoko yoyo, Jaber kawon mare, wini yoyo, wini ye.
Wini choko nyara gwambo nyako mare kainya, nyagi Rosemary nyako mare. Bye.
maja sunga
kanya ko wini mama
wangu winyo maja sunga
kanya ko wini mama
wangu winyo maja sunga
kanya ko wini mama
wangu winyo maja sunga
kanya ko wini mama
Kamu tuh ada motu je, Winnie. Ay, Champo.
Kila siku ya kuku mama,
ya kuku ni mayai.
Kila siku ya kuku mama,
ya kuku ni mayai.
Kila siku ya ngombe mama,
ya ngombe ni mashiwa.
Kila siku ya ngombe mama,
ya ngombe ni mashiwa.
Ni
bar